owethu nentanda basekhona abazali bonke kwa uyena nkabi yami unentanda basekhona abazali bonke kwa uyena mngani wami unentanda basekhona abazali bonke kwa uyena mngani wami unentanda basekhona abazali bonke kwa thina sesafela ubaba washiya ngalutho kwa thina sesafela ubaba washiya ngalutho kwa thina sesafela ubaba washiya ngalutho kwa itilo mele sibekelele umama ubaba washiya ngalutho kwa itilo mele sibekelele umama ubaba washiya ngalutho kwa itilo mele sibekelele dadewethu ubaba washiya ngalutho kwa uyena mfo wethu nenhlanhla basekhona abazali bonke kwa bawuphela ukolokho kimi ngeyakho imali wenzala ngoba sebenza sonke bawuphela ukolokho kimi bawuphela ukolokho kimi ngeyakho imali wenzala ngoba sebenza sonke bawuphela ukolokho kimi ngeyakho imali wenzala ngoba sebenza sonke imuthi
Okay.